Covered by the wind and sand dune, intimidate you like mafia goon. Gloom befalls the room of he responsible for the doom of he who lies awake in the tomb. I resume to bring you good news from the highest mighty, cause I done pay my dues since get it lighty. I'm just bringing positivity to society. Rough neck, hippie lily, nice and tidy. Now I might be taking you lightly, instead I should be showing love and hugging you closer and tightly. Now listen up, a jeba a go sebela, cause utla makala o bona mono nyelela boss.
One of these lonely days will be
called inner turmoil and drown that beast called pride. Love is really why we are here. Let's not bite the hand that feeds us. Hold my hand, let's take a soulful walk. When we pass by, nature turns green with envy. Fall not in love with the material world, for when nature's forgotten, it can get detrimental. These natural catastrophes provoke mental discourse in the state of my mind, so mind the state. Don't decapitate the head of state. Let's state facts. One of these days we'll be together. Meet me at the corner of utopia of our souls. I say, meet me at the corner of utopia of our souls. Meet me at the corner of utopia of our souls. Souls.
Matshwanedi ke teisa seboko sa lefufa le sokolla nthetsa ke a tlhamalala go siame ke a simolla ke abetswe o tlhotlha moroko ka poko a kgoba ka tshilwana a lefoko moroko e le lefufa la maoto makhutshwane le le ka sedimeng le ke noko e letse go ora mokoko seboba nte ke bate sa mokwatla mafikeng sampa e leng mabathwere go mpapetsa ka tloga ka iphetsa ke malabalaba wa go kara balabala la tlogala lebala mogaetsho seretse mo itseele molaetsa mooki ke motaki wa setegeniki kana kgosi ka sebusi ka o se itla ikgamisa mosi tumelo e ke ya lekwalo lwa bararabolodi nnete re ebuile jwa bulane a kore je tlhakwana jaaka makawana re tle re itatswe menwana gore e re a goroga makanyana ka banyana go buiwa sekgwanyana re tsapoge sebakanyana go fula mafulo a matalana kgaka kgolo mebala ke a kgakana thaka e potlana maitayame kana ngwana ke ya monna o yo fentse ke lehipi la mmoki ke a beke.